Studio Kalangu kettinede den gondi yamde joy mitaji sappo joy woni ko vittori kibaruji mane fulfulde ko min Omar Hama janganto ande deni ko kibaruji mede haltanana do filla jangore julde laya ko foto ndiri benda e mabbitol dum woni jande yade yeso nani den dan biye nimbe dabaga kambe dun do mi fahande ballagaji mu e yade to gomnanti e pelle balloje yewtere meɗen pindino hande haaltanana do cuutirka ɓolli ndiyam nde département mo Dakoro kaƴƴuddu woni ko kantirte kibaruji ma e fulfulde kodi jam hirtemo yerno kalirennomi o e nder koye kibaruji meɗen caggal balɗe ɗiɗi ɗum woni kokkanaɓe golloɓe nder gollirɗe gam julɗe layya handen mawde o ɗum woni koƴƴitaki golle bandi min ni Diallo Mariama Kenda o yehi nder gollirɗe kewɗe e ƴewoyde sako nimɓe koƴƴitake golle mu enda nani ko yi Sumana Amadou Ali ñallipirte
fuɗɗitugol golle sarusi yerno wowno wadde hitande fuu hikka o endan caggal julɗe ɗum waɗayno wowurno saabu Allah e himɓeje jeehi gollirde muɗum en subaka o min jeehi ministére uji kwarta tati min jiidu loctorore worre kañum e mairie ji goɗɗi ɗo fuu min tawi himɓeje ɓe gari golle no mbowno warude subaka Allah fuu eɗen andidu konna hannde aljumare nde subaka tawan ko gollete jonnon ɗum waɗay fuu ko hollote ke yimɓe gara e golle subaka o nden wonno komin ƴantini woɓɓe maɓɓe ɗume waɗi ko hannde nde enna ɓe gari golle saabu no wowno so julɗe gaɗi himɓe no taɗina taɗina nden noon wonno ko woɓɓe kolli wiide ke ñalaɗen fuu yo goto hal filla ko darta golla sarusi yal himɓe wonƴiti hakkilleji muɗum en fa woɗi do filla gollal na himɓe jiɗana bonƴita jikkuji muɗum en an kayni yaade yesso e julɗe garoje en paamwa
nani mbiyani caggal barol ceede ko waɗa e julɗe layya juulaɗe alarba noga e ɗiɗi leru uttile leydi meɗen Niger ndu baɓɓadeji kasi no heraniɓe barol ceede gom kam woni maɓɓitol l'école ko waɗoyta ko hucciti enimɓe ɗum abbiraɓe sukaɓe jangoɓe ni ɗum woni yoɓaɓe jobdi mu'en da gam batte alah e julɗe layya o fa keɓa kasi jobdi go say gaɗa balɗe capanɗe nayyi e joyyi hande subana woni Asumane Sina yeeyi yewti doyɗo ennda e biyeteɗo Maida Adu sako noyi kanko latiɗo abba sukaw jango ko ceede wala ɗum no o sigilorto jande nde
senini
en kiise keni en dawan balɗe ko watta capannayi e joyi woni yeeso yimɓe fadde joddi go waroyde koyi o dayi kasen nandu fa hande nani cukaɓe natoɓe l'école woɗɗaki maɓɓe kay balɗe seɗɗa heddi yehoɓe université lycée ɓen kay ɗumun noon ko wooɗi sanne teni julɗe gari no hanta ɗo heeɓi ko jogui saabu julɗe watta julɗe ɓoole dey no hani gomnatde kono dara koye saabu golloɓe Niger ya abada dow ñamali gono jaa gomnati ƴeewan joddiji ɗi fa wooɗa daara du habaru julɗe nde waroy ko hani waɗede saabu aɗa andi en alsilame en alsilame du no yitta e waɗi moƴƴereji to gaɗo moƴƴereji wakkatiji goɗɗon sana jomum nata ñamale ko heɓ waɗa kulle goɗɗe
jonɗo ni en tawa kinana caggal ko julɗe layya witti o lele connol ɗum woni gori gori du dabbaji kirsaɗi ɗi gori du no kawrete fa woɗa noon ɗuɗa moƴƴine fande muɗum yarede leyɗe yaasi e nder lawol o majjo ni ɗum woni ko Michel Deji bandimi yeehi yewtidu e biyeteɗo Hashimu Aliou lumojo guuri mawɗo mo leydi Nigeria gaɗɗo waddi wari ɗo enda luma kumu nani ko haali
min ƴiwatana Nigeria min gari min cooda guri ɗi nde min jaariɗi tondu min keɓan coodoɓe ɗi moƴƴina jaara leyɗe tubakoɓe lanɗam min biccanta ɗi heɓa to ɗi luuɓum heɓa du ɗi booɗa joni ni mi wawa wi'i foti min coodi amma joyi ɗe jiwɗaɗe fuu gaɗan neeraji 1,000 rawani guri gaɗi ceede gam hikka to ɗi gaɗi ceede ɗi ɓurta hemre tawi rawani ɗi gaɗan hemre e laso na hemre e woygu guri ɗi no gaɗire peɗe e kolte
caggal ni mbiyen julɗe layya ko juula alarbare nde e alkamisare nde fawarde hande mawde nde ɗum woni alarbare nde eɗen jiya ɗo enda ɗum woni nimɓe no jiya hano ɗum ko mbiten ɗo endanan ɗum woni hano guwoje tasiri yaade julɓe ndondi kamɓe taƴitane leɗɗe luwe jawɗi fawar joni dabaji ko juda nonni dum do kulle non ko yoppa filagu gallure den fu dum do wakati non judo layaje dem dum acca tawi dum hunde non ko himbe gallure nyame andira e majjum do lawal goto goldo ni min jemi badwa ke do enda e horejo gallure maude on tawi du kando watti no dande yaade bibbe leedi e nimbe gallure de dum won 50 no ngada moddino fa woda do majjum ko tawi dum woni labal hebama Dabagani tawa kana nder region Agadez sodo micito dum woni le jeddire wittinde de ndiyam nyamino wadino bonandaji kewdi kanjum wadi ko be ndomi ballagaji mabbe yade to gomnanti e pelle wallobe horebe ardibe commune onni no ndomi ko jami dum Norisa Mohamed secrétaire général mo commune Dabaga wiri hande subana o wakati gongo mamman dantani noddunom e challalon nani ko famminini
Les résultats sont transmis donc
dimma limgal bonondaji di e himbe beddi kewti min jottinimu e ardibe leedi be e pelle balli roje amma fa warde handen wala balla gaddaka dum ana arana majjunni ko bonondaji diyam no kewto himbe be amma irka hikka kan medaka hiede itane dubu jinaaji didi e sappo gomnati e pelle balli roje den nokka wadiri non be kebani himbe be balla hikka du dum waawa wi balla ka nyawli ngam gomnati e pelle den no hisriyaade fa dun daara no wadi
en tout cas dans les 10 jours d'après qui vient sera
Nani dilambe leide tuba kobe jipinabe leino kure fede leide duniar haujinde dilambe leide ende agadezi vitende OEM altine bitido bengati imburtaki dungwani metanoni e jamtude kokampe nchochite ende leide muento yuwaino likon gangia ungwani kaujido no kure to dilambe leede njippinte don o wi ko burta nimbe kamen jeetato kamen kali kolli mettorgal berde mu en ternan fudaay ahmed ko yewtiti e makko
Je ne dirais pas c'est une magnifique
Mi wawa wi ko wurtade holla metta berne no do no be jodori do himbe jeegom ni puddi no paddakaaje wa wobbe naati no paddaka be gadi paddol kaaje goldu gan dilludu mabbe fabbina tawidu ana minen pabbini gartudol mabbe gol leede mabbe ka en kawri bi ko gartudol mabbe gol acce fa gada layya e giide mabbe hedaade jeddiji didi tatina lewru dudani be san tawidu minen ko min tefata woni dum wadire lawol ana OEM fedde hawjino filla ummotobe leede mu en no pa leede tuba kobe de no gidi jogobe do non hana kayre du watta dereji mabbe ambassaduji mabbe gattadi minen he ko amin min gida jogade be do gan himbe hubere agades de gida be jodo do sanni
agason bien sûr pour beaucoup d'autres
Soumaïla Siseni pildid lamu e Ibrahim Boubacar Keita o wi ko kam tabintinayi kebol lamu ibe kangol tawidu ibe kaka kanka wi Soumaïla Sise ko accha halaji di wonno halito di cagal jeddire ko kebaado on halam kanjum waddi ko Soumaïla Sise kandoni waddi noddangal alkamisare de e jamde do enda dum woni bibbe leydi Mali fu e yaade to dewtere lamu hawjinde batakeji lamu ni ko kanko fa warde joni gam labtinde e yaadu demokrasia yeso e mo jama yaade bibbe leydi Mali ngada burtake maundi asabe ononi to enda Bamako yaade der galluje leydi Mali den fu e bibbe leydi Mali fu tawabe to enda der ledde yaasi ngada burtake ke dum do ni ko tawe dum woni ano hunde bonondaji fuppe ngada dum yeru no fedde leyde France hawjinde habaruji wiri jammare wittinde dem dum do ni sabi tayto Ibrahim Boubacar Keita kay wi kankay noddana do enda kwatabe minyidu o Soumaïla Sise o wurto kwatabe dum woni be gollide dum do hala ka hala nakana alkamisare wittinde wakati o wanno jangal makko to enda not shock do hokkobe habaru be leydi fedde leydi France hawjinde kokugol habari AFP kaliri Kenga ni non le nyame do enda dum woni horebe pelle durwanoje bibbe leedi e dum woni ano pelle gonde no durwida e dum woni labi lamu goddi tawadi der lawo lamu kawjungal kawral arzuko ko dubu junaji didi e sappo e jeetati dum kawri mana kawral mabbe du tawa kana e hawtide wadde sembe goto e wadde durwango e der lawol goto goddoni Usman Abdul Mumin didabo fedde dundwa nore do enda bibbe leedi o wi mo watta dande yaade nimbe futtawa be der fedde makko de ngada burtaki jeenay lewru novembre e burtaki makki do filla durwidol e laabi laamu goddi tawadi der laawo laamu kawjidi kawral azukko dubu ujunaji didi e sappo e jeetati ni Suman Ahmad yewtidi e makko nani ko wi
Il ne s'agit plus de faire des coalitions.
Wana fil dental na kawrtal hawrindeji amin difunon. Wana du ko na faande dilu de faire mu wiya kanka kantan no hilake bago dun ka fu himbe witeke. Hande ne enan wana e do fil himbe ngar joodo kalda yewa no wato ko tawe wala ndira fa wot. Ba joni fedde amin de hoddiri no dun himbe fu ngara hono nyande wurtagol watto jenaade wur septembre ko bandabam be na sigili dun enda dun do woni goono ni. Tagal majjo min bi min ngada min joodo min kala ka sendam min daara no min gatto ko min kawbe be leedi kulde ko haana min durona enda latake gotum den min baawi wadde durugo go enda min fu dum du waawa latal sala min kawra sembeji amin fu faa wodam ayo woddu min itta berci ko na kulam ko sendo min dum min daara latibe ka e gonno joggi leedi Niger no ngada ko jiddi no ngal bibbe leedi Niger ko jiddi
de nous et du Niger
nani policier leedi Burkina Faso waru warama der hippitere wadande jemma alarbare alkamisare den lay hippitere dunde bibbe bombe gom ngadi yaade to sogeji gondi no jilo gandenagu e der komseria mo sole tawado sobirde leedi Burkina Faso ke rolmo e leedi Mali yeru no andi norende saruri si kawjide policieji leedi din wadi ko alkamisare den fedde hawjinde habaruji leedi France andini e de lawal gatongol doni bi atalatare den woni ano doña goto yaama warama ka ando der hippitere mo posto se doña be biteddo tenda batie kerol mu e Burkina Faso dum woni mo Burkina Faso kerol mu e leydi Côte d'Ivoire e Ghana yewtere meden pindido ni hande haltanana do fila département mo Dakoro tawado der region mo Maradi dum woni no wodi bulli ndiyam jartedi di jutir kamu burta do enda metreji hemre horeje sarusi kawjido basol bulli e forazuji kamjun e labal on doni hali no ndiyam dan heporto e faware joni jutir kamun e basol mu e do leydi ndi wotiri kettine saadu shaibu ko wi Moktar Hamadou Domaju.
La question des profondeurs c'est d'abord relatif au contexte hydrogéologique.
Fadlu gude ke buli din enda no lati nokku nokku non enda sabanda hoje le bafi atama lugida sanne dum wonno hono bafol to wete gulbin kabi kanyu e bafol tarka don enda buli lugida sanne sabu don enda bundu jutul kam burta metre chapanta yalla metre chapanta nay to se yehi yeso nokku je gon don kandu konnam buli din enda jutul kam no wadan metre chapanta jeego yalla chapanta jeego e joyi nokku tarabu no wodi lati dum kandu konnam jutul ko buli no wadan fa metre chapanta jeetati yalla chapanta jeenay fa bura metre ji hemre faro filla hebugol ndiyam labudan cheni dan kejudan do du konnan gollal non sabu hebugol ndiyam dan kanyu e tawede majjan kanyu woni gollede nenne ne ka joni o ko min goltirto filla ko dart ndiyam dan enda kan woni sen koji bulli debade siminti wana ujune e chapande jeete e jeego der departement on fu mo d'accord dampaji ko goltirte juude koyde kandu wana hembre e chapande joyi e jeetati fa handen pompiji goltirte latir kandu konnan pompiji non fornoji ko mu ndiyam wanana kemen nay e chapande jeego e go pompiji goddi latir kan kay kanni fornoto hore mun ndiyam pompiol gotol gotol kan e sappo e nay woti no woddu konna ko to pompiji no ga e jeddi latir kandu fornoto hore mun ndiyam non de wadna kana gam batte alla e jawdi hebato yari filla kebol ndiyam dan e kejoral ndiyam dan endan hala mudu no woti nokku warde nokku dum wonti wana nokkuje fu se ngadi dima goddo du konna kan won har filla ko darto kebol ndiyam dan e kejoral ndiyam dan le departement mo d'accordo e do hembre chapande jeddi jeddi leydi ndi ena fu no wodi ndiyan dan tawado kono le region ena do hembre chapande jeetati non hono ndiyan kejudan dun du do hembre chapande jeenay kam woni ko departement wodi tamado kono region do kono wodna do hembre chapande jo e go ayina har fila ko ndarto bulli kany e pompiji baatudi e do hembre tati woni commune kamin kisi har amin tama region on do kono do hembre wadan joy fa wada jeego jaati ko laati ngalan golla to ayi do enda no holla wiide ke minen kay minin do min in kawji no kuji amin de faano wodi dun saabi ko jida region enda kulle mun de ngalan golla kambu dudde do minen departement on enda
contre 5.9% au niveau régional
do wanta kibaruji mede e fulfilde tili sani min kojitano on ko e kibaruji modon yerno min kaleri jangore julde la ya garde fotondiri e mabbite lokol noy dun sigi lorte fa wada e favare joni nimbe wuro dabaga dombe don enda ballagaji mudun yade to gomnanti e pelle balloje kamjum e jutirka bulli tawadi to enda de departement d'accord do won to kibaruji mede fulfulde tiloto mutari mohammed waddata ko dengal hausan kore kirtento janhirti
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fu do studio kalangu yewtere pindinol
jude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.